Yezeri irusizi mu murenge wa Rwimbogo. Njyewe nk'umunyarwanda uruhare rwanjye mbona ari ukwegera abafite ihungabana tukababa hafi ndetse tukanabafasha no kwiteza imbere.
Naho undi mukunzi w'ikiganiro ati nitwa Etienne, mu gitekerezo cye yavuze ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka itubwira uburyo bwo kwitwara kugira ngo dufashanye mu kwiyubakamo amahoro kandi tuniteze imbere.
Tugana ku musozo, reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa Munyahirwa Gustave uri mu murenge wa Nzahaha. Yagize ati abagome babaho ugatura umuntu imbwa. Uyu mukunzi w'ikiganiro yakomozaga ku kinamico Nyiramubande.
Reka nongere gushimira mwese twabanye, nge nari Uwicyeza Christella fatanyije na mugenzi wanjye
Ineza Charlotte.
Shalom shalom
shalom.
Turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru, aho mu gice cya mbere twaganiriye ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena Nicole.
Ese kiri itegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi kuzajya baha abana babo umugabane cyangwa umunani ku bushake? Mwe twabanye muri iki kiganiro mubitekereza hiki? Ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi?
Niba uteze amatwi ikiganiro muri aka kanya, fata telefone yawe wandike igitekerezo cyawe, ubundi wohereze kuri izi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 0 7 82 32.
Reka dushimire cyane abo twabanye muri iki kiganiro ndetse na buri wese wagize uruhare akadusangiza igitekerezo cye. Muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe hamwe na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge. Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro.
Reka tuzasubira ubutaha, mugira amahoro.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda bajije kudushikiriza ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira n'ubu kiganiro dusangira ijambo tubashikiriza iminsi yose ku munsi w'Imana kuri iyi saha.
Dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubusu basuhuza. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kiragarwa ku ngingo yo kwibuka ku nshuro 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri iki kiganiro turajya ku mibereho y'abarokotse Jenoside nyuma y'imyaka 23. Turagaruka no ku mibanire ya bamwe mu barokotse Jenoside ndetse na bamwe mu bagize uruhare muri Jenoside. Mu nsanganyamatsiko yo kuri iyi nshuro harimo kwibuka ariko hashyirwa ingufu mu kurwanya icyaha icyo cyose gifite aho gihuriye n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Atangiza icyunamo ku nshuro 2023, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abarokotse Jenoside, abibutsa ko nubwo babuze ababo batabuze umuryango ariwo gihugu. Turaza kumva icyo bivuze kuri bamwe mu bacitse ku icumu. Ese abana bavutse nyuma ya Jenoside bo baba bayifiteho bumenyi iki? Byaba byoroheye ababyeyi gusobanurira abo babyaye ayo mateka asharira. Icyizere cy'ubuzima nyuma y'imyaka 23 ku barokotse Jenoside cyo cyaba cyifashe gite? N'ingaruka kize kigaragara ku mpande zombi, haba ku barokotse Jenoside ndetse n'abayikoze? Ibyo kimwe n'ibindi ntarondoye byose bikubiye muri dusangira ijambo ya none tubahaye mikaze.
Bana biwacu Rwanda, nimuze twibuke. Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi. Rubanda banyi nyamatwi, ngo akenshi njye mvuga ishavu. Ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda. Ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye. Ijoro ribarugwa riraye, ijoro ribarugwa riraye, nitwewe tuzahumurize. Twamenya amacakubiri, nitwewe tuzamenya.
gusura Bonifrida Kabarasi umupfakazi wa genocide yakorewe abatutsi utuye Inyarugenge Kanyinya yabanje kutubwira ko nyuma ya genocide ubuzima bwasubiye kuba bwiza kandi ko abanye neza n'abamuhemukiye
abakoze genocide bamwe barafunzwe abo bamubereye ngibyo rero ntago mbabona ariko abandi muri makeya rwose ndeba nk'aba ngabo duturanye turavugana tukaganira nta kibazo n'ese ubundi wabigenza ute nuko kuko iyo bereze bakemera icyaha nuko abandi ntabariho ko nk'abo banjye bangiriye ibyo ngibyo nabishe umugabo wanjye ntago mbabona
murasaba n'amazi murasaba n'umunyu nk'abaturanye
nta kibazo nta kibazo nta rwose nta n'ingenga batuzanamo keretse wenda mbere umuntu bw'umuntu wenda yaracishisha abantu nabo kandi bakishisha abantu akongeye mbona nta kibazo kuko umutekano urahari rwose nanjye mbahanganje nyine nubwo iyo narwaye ese abantu benshi bihutira kuza kundeba nuko nyine nta kibazo njyangira ku buryo wenda mvuze ngo n'umuntu se nampa umwana ndaze yamuma ariko noneho kubera yuko tubanye neza
iyo urebye abarokotse genocide nawe ubarimo nyuma y'imyaka 23 icyizere cy'ubuzima gihagaze gite
icyizere cy'ubuzima gihagaze neza kuko ntabwo dusabiriza ntabwo rwose mbese umuntu kuba ariwe akabonana n'undi bakaganira nta kibazo ibyo kwicuza ibyo ngo twasigaye icyo dusigaye tubirenga kuko natwe iyo batubonye umuntu yakarabye umuntu yakeye nk'ubu nkanjye nyine ntago mba nibuka ku byo ngibyo babikoze nta kazi kabo gusa icyo nsaba iyo ndwaye nyine ndagenda nkivuza nta kindi kibazo n'inkunga iraza wenda hashira amezi atatu hashira sane tukabona baraduhaye yego nyine abari makeya ariko ntabwo twayagaye ubwo rero nk'ibyo 2022 wenda iyo bije warashyize wenda nk'umukozi mu murima kandi umukozi ni igihumbi wenda nk'iyo nk'iyaguhe ingiye gatatu ukuramo bitatu ukabimuha ubundi nawe ukagura kindi ukambara
wakurikiranye se ijambo ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame ku munsi wa mbere wo kwibuka ku nshuro ya 2023 genocide yakorewe abatutsi
icyo gihe nari maze iminsi mvuye kwa muganga kubera ko nkunda no kurwara umuvuduko ntabwo rero uwo munsi nabashije kujya mu biganiro nari ndi hano natabamo
yaravuze ati mwatakaje abanyu ariko ntimwatakaje umuryango wari w'igihugu iryo jambo rivuze iki ku muri mwebwe barokotse genocide yakorewe abatutsi
kuri twebwe twumva twishimye iryo jambo ni na ryiza kuko umubyeyi wacu yataza kuza ahadise hose haba harazimye ariko yaraturengera dutabara nta bwigunge rwose bukwiye kuba mu bantu rero rwose umubyeyi wacu turamukunda yageze neza aravuga ati ntabwo bagomba kugumiza gutereranwa n'agahinda nuko aratwubaka abatishoboye akadufasha tukagera gute ubu ni iyi nzu wenda sinagombaga kuyibona neza uwo nguwo umuganda wari kujyaho bakavuga ngo barakoreye inzu nzayibemo rwose mfite n'umuriro ndacana nta kibazo yadukoreye ibintu byiza cyane bishoboka
ibivugwa n'uyu mukecuru ni nabyo byemezwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide Kanyinya Bwana Emmanuel Nsengiyumva arahera ku ngaruka za genocide zikigaragara kuba hagarariye
bari mu buzima bugoranye cyane ko kubaho wari ufite umuryango ntawe ubona kubyakira ntabwo byoroshye no mu rwego nyine usanga ingaruka za genocide nyine zibyabayeho zikomeza kugenda abakecuru ni inshike ntibafite kirengera se urubyiruko narwo nk'abo bana b'imfubyi nubwo leta yakoze ibishoboka byose babasha kwiga ariko nabo bibona ari bonyine ntabo baturi ibibazo ubona n'ubundi nubwo dushima ko leta hari icyo yakoze leta rwose ariko nyine bwa buzima bwa ntibubura kugira ingaruka
ubwo mu byo yakoze muvuga n'ibyo
leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho aho baba ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho 100% kindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga leta ibashyiraho ikigega cya farije irabishyurira babasha kurangiza benshi barangije amakaminuza abandi barakiga nibura ariko ubona ko ari cyo leta yakoze kugira ngo nibura igarure ihumurize abacitse ku icumu.
Mwareba se imibanire y'abarokotse jenoside n'abakoze jenoside ahangahekanye by'umwihariko bimeze bite? Ubwo turabasa kumwe n'ubwiyunge
ubona bitameze nabi, ubumwe rw'iyunge ubona buhari cyane kubona wenda mbere wabonaga abantu bafite ubwoba. Bigaragara cyane muri ibintu byo kwibuka uburyo ubwitabire bwabagaho icyo gihe n'ubu ngubu biratandukanye. Icyo gihe wabonaga ubwitabire ari bukeya, abantu baza bafite ubwoba, ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka, kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi ko abantu barahura bacyajya mu musengero bagasengana nta kibazo, barasangira baratahana amakwe nta kibazo, gusubona abantu babanye neza. Ngo nuko umuntu atazi ikiri ku mutima ari kubona tubyina nyinga bitekereza, ubona isa naho yagabanutse rwose, ubona hari umwe rwinje bugaragara.
Urebye nka nyuma y'imyaka 10 kuba rwoteje jenoside hano ikanyinyeza yimeze bite?
Urebye ubona koko naga turi ku muvuduko w'abandi b'igihugu muri rusange, kandi natwe tugira umugisha ko tuzasigara kubera ko twabashije kwiga nibura ibyo twari twarabuze kera. Imperezo yabonaga ari make ari mabi kubera ko abana bacu batigaga, ariko naga tubona ibyiza turi imbere nabyo kuko abana bacu babashije kwiga, bari barabuze uburenganzira bwo kwiga, barize bararangije bashobora kujya guhanga imirimo. Twumva rero ubigenda bigenda bimere neza, natwe turimo kuzamuka ku muvuduko w'abandi, kandi twumva imbere ari heza.
Turabashimiye Bwana Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye Ibuka hano ikanyinya mu karere ka Nyarugenge.
Yego, namwe murakoze cyane.
Mu gushaka kumenya icyo abato bazi kuri jenoside, Ijwi rya Amerika yaganiriye n'abana bavutse nyuma ya jenoside mu murenge wa Gacurabwenge ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Twabanje kubabaza kuko bumva imvano yayo.
Imvano ntabwo nkizi neza, ariko bitewe n'ibiganiro tujyamo batwigisha yuko nyine jenoside ari ukuvuga ngo ni abantu nyine babyinjijemo abaturage. Jenoside ni ugutegura nyine, kuvuga ati wenda ubwoko runaka, mbese ariko bituruka mu nzego zo hejuru, ntabwo bituruka hano hasi.
Ufite ababyeyi bombi?
Mfite umwe.
Iyo muganira muganira iki?
Ntituganira nyine, batwigisha yuko tutagomba kujya mu bintu by'amacakubiri, mbese tugakundana tukirinda yuko jenoside nyine yazongera kuba, n'umuntu yagushuka ngo genda uhohotere nk'umuntu ukabamubwira ati hoya ntabwo ibyo ari byo.
Jenoside ntabwo muyizi?
Turayumva.
Muyumva mute?
Uko tuyumva se tuyumva nyine nk'uko nyine ari ibintu byaje by'amabifu
nyine, bitewe n'ukuntu tuyize ubundi n'ubwicanyi bwabereye nyine muri iki gihugu nyuma y'ubukoroni nyine, bitewe nyine na politiki abazungu bagiye bashyiramo abanyarwanda, bagenda bicana nyine.
Ufite ababyeyi bombi?
Bombi.
Nawe ufite ababyeyi bombi? Bababwira ngo iki yo muri mu rugo?
Batubwira nyine muri make ukuntu byari bimeze, ibintu nk'ibyo n'ukuntu tugomba kwitwara tukabana neza na bagenzi bacu.
Mujya mujya mu biganiro se?
Ibiganiro saa munani tubijyamo, hari hepfo kuri meza.
Ibiganiro uburyo mubijyamo mwumva bihagije kugira ngo umuntu abashe kuba yamenya amateka?
Ibiganiro se ntabwo bihagije.
Ubundi biriya ni ibintu ni uko bitanashoboka, ahubwo ngahantu hose turi tujye ari byo tuganiraho gusa, kuko bituma urubyiruko n'abana bakiri bato basobanukirwa nyine.
Nawe wumva bidahagije ibiganiro?
Nanjye ni uko mbyumva.
Wowe ukumva byagenda bite?
Nanjye ndumva nyine nko muri buri kimwe cyose twajya tuganira nyine ari ibyo byajya bizamo, cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka.
Mubaye mugize icyo musaba mwasaba iki ubutegetsi?
Icyo dusaba twasaba wenda bakazaba batwereka nk'amavideo yerekana nyine ukuntu ibintu byari bimeze, tukabona n'ibitabo birimo amateka y'uko rapana kugenda iby'umuntu yumva hirya no hino, bimwe yari ibihuha, ibindi ari byo, ibindi atari byo, gutyo gutyo. Apana ibyo kubeshyabeshya nyine. Hari ibyo wumva neza, ubu wakumva ibintu ugapfa guhita ubyemera.
Urugero
hari nk'igihe nende kumva radio numva nyine ngo numva ni umufaransa wavuze ati nyine genocide yabaye
hagati y'ubwoko bwombi bw'abatutsi n'abahutu nyine kubicanye bombi ngo ni double genocide kandi nk'ibyo ntago wahita ubyemera wari uwumva n'ibindi mu Rwanda bavuga kuko tugiye mu bwana bavuga ko tari itsinda ry'abahutu nyine ryishe abatutsi none ukabona uwo ngo mu France anditse ngo double genocide kandi ibyo ntago ari byo
nebwiye mubajije ababyeyi banyu bababwira ngo ikintu nawe
ya dubwiye ko ari itsemba itsemba bwoko ryaje nyine ari abahutu bica abatutsi
genocide yakorewe abatutsi ntago yiye
nyine ntago yiye kubera ko yabaye naravuka
ufite ababyeyi
mfite imeyo yonyine
yabaga mu Rwanda iba
yabaga mu Rwanda
iyo muganira kubwira ko byagenze bityo
mbyize ku ishuri gusa
nyine ntabwo ajya abikubwira kubera iki satabikubwira
mbere nawe bimuteye ubwoba
biba bimuteye ubwoba gute se
nyine buriya azabimbwira
kuki se wowe utabimubaza
mbese sinamwanya bafite
bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Gacurabwenge nabo kuri ingingo ya genocide iyo bayiganiraho n'abana babo bemeza ko hari bimwe mu bibazo bigorana kubibasobanurira
turaganira rwose nijoro cyangwa se na kumanywa ukabwira abana bo barabyumva bakaza bakakubaza bati mama hari ibyo bintu byari bimeze bite ati nyamuna mwe abana mwe n'agahinda gusa nta kindi nuko ukababwira uko byari bimeze ko bahigaga abatutsi noneho atese atabatutsi ati bababwirwaga n'iki ntibarambaza bikanyobe numva wa mwana we rwose dore ndakuze ariko nanjye namenye uko ngana uko nanjye namenye umututsi numva bamuvuga ntago nabyirutse nzi umututsi icyo ari cyo hari nzi ko ari abantu nyine tukabana tugasangira tugashyingirana igihe cyose tukabona tukaba ari abantu ndababwira nk'abatutsi ni ukubyumva ngo nuna iryo zina babisa abatutsi ariko ubundi ngenzi ko ari abantu kimwe natwe ntikugira ngo numve umuntu ngo ni umututsi nabyumvise ariko muri genocide niho numbwiye kumva nkumva bati abaturanyi b'iwanye pfiye mu Kagarama babishe babamaze ntibandese bati kwanaka kwanaka nse n'abatutsi nti rwose nabanye nabo ntazi ko ari abatutsi
kuriho ikibazo umwana wawe yigeze kukubaza ukumva kiragukomereye cyane niki
nicyo kumbaza ngo umututsi yasagate n'umututsi n'umuntu kimwe natwe nge nta mututsi nzi ibara rye rwose ateze mama ari koko umuntu yafataga undi akamutema n'umuhoro ntiyarabaratemwe ntari kuretse nge ku Imana nari narayisabye kandi n'ubu ndacyayisaba narayisabye ndayibwira ngo mana yanjye irumva abantu ko batema abandi uzambabare ntuzanyerekaho umuntu atema undi
abana banyu bafite nk'imyaka ingahe umwana wa mbere wawe afite imyaka 16 ajya kubaza amateka kuri genocide
nyine nk'ubu turi muri ibi bihe nta kubaza ikintu cyabiteye
ukamusobanurira
umubwira mu byo nawe wabashije kubona koko intambara yabaye turi mu myaka 11 ubwo ndibaza ko umwana w'imyaka 11 hari ibyo abona akabifata mu mutwe hari n'ibyo yibagirwa
ntabwo umwana ajya kubaza ibibazo ngo wumve birakugoye
birakugora nyine kugira ngo ukimusobanurire birakugora
bikugora gute
niba akubajije ati muntu runaka nko ku ishuri biga bati bajya batujyana kwibuka ubwo noneho se mama nk'iyo tugiye kwibuka tuba twibuka iki ko ngo ati ni ibintu byagwiririye u Rwanda muri 1994 abantu bica abandi babica muri buryo ki mu buryo bw'ivanguramoko biriza gutyo abantu bicana batandukanyije ubwoko bavuga ngo uyu yitwa umuhutu yitwa umututsi yitwa mutwa ubwo ni uko babyiye babikora hanyuma bica abantu barambarana niyo mpamvu bamwe mubona bari mu magereza abazira ibyo bakoze 94 n'icyo bazize ukamusobanurira muri ubwo buryo nawe wabibonyemo ukiri muto.
Amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye. Amateka nubwo yaba ababaje tuzavuga amazina yayo.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika, aho tugaruka ku ngingo yo kwibuka ku nshuro ya 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi. Muracyari na bagira ubusa. Ku munsi wa mbere w'icyumweru cyo kwibuka, byabaye ihame ko ubutegetsi bugaragaza ko bikwiye gufata ingamba zitajegajega gukumira ingengabitekerezo ya Jenoside yo nyirabayazana yagejeje u Rwanda habi. Madame Christine Nyirandayisabye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge, yasabye kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside bahereye ku kwigisha abana bato.
Umwana utangiye kumenya ubwenge, umwana utangiye gutandukanya icyiza n'ikibi, ukamuzana akagukurikira, numva ari bwo buryo bwo kubaka igihugu cyacu. Rwose namwe abasize abana mu rugo kuva ku myaka 16, umwana utangiye gutekereza ko atagikeneye kuba mu ndangamuntu y'ababyeyi, akeneye gufata icyangombwa kimuranga nk'umunyarwanda, abo bana mubaha uburenganzira baze. Ko twebwe nitumara gutambuka, nitumara gucaho, nibo bazasigara bibuka. Ntabwo kwibuka bizahagarara, ngo kubera ko ababayeho mu gihe cya Jenoside, harimo abayikoze, harimo abayikorewe, twese tuzatambuka. Ariko nidutangira gutoza abana bacu, tukabatoza kwitabira ibi biganiro, turwanye Jenoside, twigisha abana bacu kw'ingengabitekerezo yayo ariyo mbi. Ubwo mu yindi mirenge, mu tundi turere babashije kwiyubaka bakagerageza kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, ntihagire ibimenyetso byayo bigaragara. Ariko twebwe umwaka ushize muribuka ko bagiye kushinzwe kuhagarariye ibuka, muribuka ibyo bakoze umwaka ushize n'iki gihe. Murumva rero, murumva ko turacyafitemo utuntu tw'udusigisigi. Rwose nizere ko uyu mwaka mumbabarire rwose, mumbabarire rwose, mbasabye imbabazi. N'umuntu wabitekerezaga mbabarire agende nagere iwe areba ahantu acukura akobo ka santimetero 5 ajye mayiruke ibyo yatekerezaga, hanyuma byibura agaruke ari umuntu muzima. Sibyo kubona ko impamvu ni iyihe? Ni ukuvuga ngo iyo ingengabitekerezo igaragaje ahantu, baravuga bati mwebwe abayobozi bari aho ngaho, inzego z'ibanze, abasirikari, abapolisi, mu maziki, ni gute umuntu yakoze ibyo bintu? Mwarihe? Mwakoze iki? Ugasanga nuvuga ngo muri iyi myaka yose tumaze aha ngaha nta kintu twakoze, nta kintu twakoreye abantu kugira ngo bagere ku rwego rwo kugira ubwo kurenga icyo kintu.
Zimwe mu ngaruka zikigaragara muri ibi bihe u Rwanda rwibuka zirimo ihungabana ku mpande zombi. Ntibyari bimenyerewe kumva abakoze Jenoside nabo bahungabana, ariko ibyo ijwi rya Amerika yarabimenye. Bamwe muri bo batuye mu karere ka Bugesera, Bwana Ladislas Matabaro wo mu murenge wa Ntarama wagize uruhare muri Jenoside, ubu yasubiye mu buzima busanzwe. Yabibwiye mugenzi wanjye asa umutakaboye.
Ngiye maze nk'umwaka wose ndumva urangiye, kuko umuntu nakoreye icyaha hari ibintu bye natwaye kandi namutoteza, naragiye ndamusanga ntera intambwe musaba imbabazi. Ariko njye kubera yuko nashakaga ko nibohora, nawe nkamubohora, kuko guhura n'umuntu yakubona agacaha nanjye namubona nkacaha, numvaga atari ibintu byiza mu byerekeranye n'imibanire yacu aha ngaha mu giturage. Ni ukuvuga ngo nashoboraga guhura na wa muntu nakoreye icyaha, yambona hariya akagira ikibazo agakata indi nzira, cyangwa se nanjye nawe namutanze kumubona nkagiye nkamwima amaso nkavuga nti reka nigendere, uriya ndabizi ibyo n'ibiki. Ariko ubu muri iki gihe numva ubu nta kibazo numva mfite.
Abantu bajya bagira ihungabana, ujya ubona niyo abantu bagiye kwibuka bakitura, ese umuntu yakwibaza umuntu wagize uruhare muri Jenoside cyangwa wabirebereye utarishaga utarizwe n'ingaruka ya Jenoside, hari igihe nawe wumva hari ihungabana ufite?
mbona ari ihungabana ihungabana ribaho njewe ihungabana ngira wari ikintu azibagirwa cyambabaje nubuye nkibutse niyo ndi genyine bitanjenga marira mu maso nageze hari rurindo banice ahantu mu rugo rw'umuturage none umudamu wabaraje ambwa ati atarazara ngumaga ati ngiye ati urabona ati none ati wa mwana baramujyanye yese uwi none kubera ko nta nari ntuye yese umwana wi akaba ari umwana w'umuturanye ngo yari mwishwa we yari mwishwa w'umugabo akajya ahora mutangira ibintu ariko yari ya mushiki yari yashatse mu batutsi akajya ahora mutangira amafaranga bukeye haza umuhungu araza umwana namufata ndabyibuka ari nko mu masatatu amushyira mu mufuka amaze kumushyira mu mufuka arangije ayi umufuka ahita awujomba igicumu yari afite none umudamu arambwiye ati wa mwana bamujyanye ese wuzi none ndagurukana ntaranica ndeba nkari ese uyu mwana se ndikumba n'abantu biruka nkandi se umwana ari ati umwana ati nuri ati bafite umufuka mubiye n'icyo kintu uwo ibyo bintu byibutse muri ngewe icyo kintu nyibutse uwo mwana burije numva arambabaza cyane
umuntu ajyaga abantu wenda batabizi bibira ko we na nk'abantu batakorewe jenoside batajya bagira ihungabana
oya ihungabana ribaho kuko ubwabyo ibintu umuntu baraciye mu yarabunye byo nyiri kubona abantu bapfa cyangwa gusimbuka kubona ugiye urenga imirambo irenze 50 ubwabyo icyo kintu cyonyine iyo ukibutse njye binyibutse numva muri njyewe umutima wanjye numva ntabwo uguma hamwe
kandi biragoye kuvuga ngo ngiye gushaka ubufasha ngo nahungabanye abantu bavuga bati suriya we arigira ibiki ko nta n'umuntu we wenda yabuze rimwe na rimwe iyo nabigize ubigumisha mu mutima kuko uda
hebi ibintu bibiriya wowe nkawe ubigize nkanyu nk'ubu ntabwo najya hariya ngo mujye ngo ndahungabanye nimba ku bwangiye cyagera bikarangira nkagerageza kubyikuramo
nta bufasha we wajya gusaba uravuga uti banavuga ngo wenda ndimo
gushyira ntabwo na rwose tsuko ntabwo najya kwaka noze ubwo nagiye kubaga se ngo akumpamagajwe n'iki nta muntu nabwaka none nabibwira yavuga ati warasaze nta muntu nakuri ngo kubyaka gusa mbibimbana ariko nkanje amahirwe ngira nuko umuntu ateye intambwe nkajya muri za nyigisho kuko buri hari ikintu uvuze ko ahantu ho guhungabana natwe usanga akenshi tubona nk'abatuzi bahungabana rimwe na rimwe ukavuga uti bariya abantu nibyo bigisha ariko buriya utaragera ku rwibutso ahantu washyinguye imibiri witegereza ibintu imibiri ihabitse akenshi buriya abantu benshi batanabyemera nuko baba bataragera aho hantu
ese mataba wagiyeho ryari wowe
njyewe njyayo kenshi nkunze kujya hariya ko cyane hano kuri santarale yacu hariya ku murenge ni Nyamata njyeyo
ariko nabwo ni muri iyi minsi aho utereye intambwe mbere se wajyagayo
mbere hano najyagayo ariko najyayo nkaguma hanze nkavuga nti hariya ntabwo ninjiramo twanasengera nari imbere nkavuga nti abandi bakajyamo ariko singiyemo ariko nagize aravuga ariko reka ngiremo nagezemo nibwo naje kubona yuko abantu bahungabana akenshi buriya abantu wenda b'abahutu n'abandi bantu bakoze jenoside hari igihe baba bavuga ngo bariya abantu nibyo bigirisha ariko iyo umaze kugera muvuyemo hari ikintu kindi ubona ko wumva ko wahindutseho umutima urakukomanga ukavuga uti ibi bintu ukumva muri wowe bigatuma utekereza birakabije ibintu byararenze ibintu byabaye indengakamere gusa usibye ko rimwe na rimwe hari igihe nk'abo hari abantu baba bafite imitima ifunze akubwira ati reka tubiriye ati atari amagufa n'ay'abahutu iriya mibiri n'iy'abahutu imyinshi n'iy'abahutu irimo ati ibyo ngibyo ntukirirwe bigira ikibazo bigutera ati buriya imyinshi ubwiye ati ni nibyo inkotanyi zazanye zigashyiramo ati ntukabitekereze
wari umuntu muturanye hano wo kukubwira gutyo
abantu
bavandimwe nyine
ntukabyiteho
none se bwo yavuga ati ntubitabyiteho ntumubaze uti bakanaka ko ari mukuru ntababibona
nyine abibona ariko nyine ni ukugira ngo washake kukumvisha yuko ibyo ngibyo ntacyo bivuze abantu nk'abo baracyariho nta kuko kugira ngo icyo kintu kizajye kubavamo benshi ntabwo ari ikintu wabyuka mu gitondo ngo urahindura bisaba kwigisha guhoraho
abasobanukiwe ibibazo by'ihungabana se baba bafashe icyo abantu nk'abo bwana Maginasi Gasana ni impuguke mu bibazo by'indwara zo mu mutwe
icya mbere ni ukumwumva ubanza kumwumva ukagerageza kujyana nawe muri ibyo bintu byose byagizemo ubwoba bitanamurangiyemo kuko n'ubundi arara birota akanashikagurika ntibirangira vuba byaba ngombwa akaba n'imiti umuntu amuha
ndabashimiye cyane wowe Assumpta Kaboyi bwana Gasana na Matabaro mwaganiriye ku ruhare yagize muri jenoside ndetse n'ibyakurikiye nyuma yaho ndabona rimwe mudusoreje iki kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi nshimiye abakigize mu ruhare bose ndetse n'abagikurikiye twihanganishije ababuze ababo muri jenoside ariko kandi tunabakomeza muri ibi bihe bitoroshye uwo mwumvaga ni akabagira ubusa naho ubutaha